Search for me, I'm searching for you too. Reach for me, I'm reaching for you too. Era to la kale wena, le tata kanali wena. I wanna hope, I wanna hope, lo kale kana la, baby. I can see the wall you brought to help me. It's like Game of Thrones. There's no such thing called power in this thing called love. Ke tla khago la ka pelo ya ka gore we bone mafara tlatla. E tlhoka na le bakanyo, e tlhoka na le bakanyo. Baby, you know I know we won't know. Pelo ya ka, pelo ya ka, e tlhoka na le bakanyo, e tlhoka na le bakanyo.
HipHop.com.